check, whatever pull up. Get that the speakers we cook enemies in the ridge to keep a fake rubber, but do get combat in Koloko tech. Omusajja yani, sajja kudde. Bino bigambo bya jjajjole yali mulwera. Mwana wange kule kula benzi. Omuntu gwempita omusajja yalina famire. Ngesuka mu baana abaana abo. Mwana wange togoba jjogo. Balaba banji emirimu baginoonya. Owoya banji ubaweddeko ntongwe. Batenda bagaga mu kibuga Kampala. Sibiri wava munoone kirumira. Gendo noonye ku biruketi soyo. Yena nnyini sente mu nsi yonna. Mubuliri yebakayo esaawa nnya. Omwavu yebakayo enagelegeza oyo. Full combat, I have my question. Omusajja yani, sajja kudde. Zenakula mubye byensula na mu mansion. Like a man of full my decision. Gwasigadde tukole introduction. Nze nsajja kudde netagayo ka mention. Mama tata tebambala kulansi. Nze nekolera nefunayo ku kashi. Nina omukyala amanyaga enakimbu. Ediboya misa lomasi. Wa matata gwe webalo kusomesa. Wanjigirizo kukola nokukera. Enziga nyola sikyali wakusabirwa. Full combat nze naze kubabya. Omusajja yani, sajja kudde. Temunenya kimvudde mukuba nkyali muto nnyo. Mu myaka ndi muto lugafulo ndi mukulu. Lugafule makerere na wangula zibasale. Wempita ku masomero abaana bankubira kerere. Mundeke neyagale Bobi Wine ye mukulu. People power kyalenga nange byenjagala. Siri wa byabufuzi neze we byempagira. Musajja just put down nze ne wono siba. Ndabye abasajja bangi nga mwe muli neyitira. Mubeere bantu bakole mutuggyeko omululu. Emwina nansonyi mwe mutubba n'obululu. Nzize nga Dax Katero mu bawolo. Siri wa muzanyi ku wenzitudde ku situlu. Nina waka nga tasagenda ku sukulu. Muluka wini nye ku stage bankubira enduulu.
Smart boy.
Sajja kudde.